Menetinga wa samarire ana watendele uma uso wa banja lirima kupowa mwina so uma ziprema chomwe una ndilolela koma pe dikufuna kuti ndikulimbe kise usavele ya zako wango funa kupusise divosi ufuna yondoti siinga tandize mavuto wa azache patabwela usandikise uzifunidwa ndia nduo chuga ndia chuma choyanka uzichiwona singa jite kukutu mazindi ukonda ine ulo kusaka wa chuma chome ndinga nene mtoti chuma sajitila puma koma pe ine ndima funa uzafandiwe life yose ndima funa kuzakala ndiwe ana wase wa ndima funa kuzalela ndiwe ndezili ndiwe kuti uzakazi kikendine
ubonetwa ubonetwa
Sina tope ndi kuyendela Paka kundilola ndine mungu wansangala But osa kopeka ndia kongwala Chikondi chikukula mafutwa kuchuluka Iwaso ndi imbonu wa unamena kuchitila Kubwela ndi ma damage Kumati si nzindikila Ntawi ikufaya kompano za sindikila Chomwe ndi nga pempepe ndi ntima wako Umvele inendeka siyo mvela za anzako Makola kudanka wandi kuziwa koma ziwe ndine wako Nopuma nchilako lako Sinzi wantawi goma zonsezi zizayenda Ambuye mbali yatu iwe ndine mpaka manda Zisango na marize ndiwe weka ndina konda Uyo 18 sanje mbambadi wa uponda
Uponetwa
Maganizo anga Ndiwe chisangalala Mutiko langa wapesa malo Siwe mulo wa malo Ndiwe mwini wa moyo
Uga joka Ndasa kuhumo waza yambe kukuseka Soti ndiwole megezeka usa yamba kukweka Nde baby Ndikufuna kuti undifeteko baby Don't pretend as your baby Usa wale kuti ndina kubereke la baby Nizakala na umoyo mwanga iwe weka Baby tamfera nchonde tadeka Kuma pe, ine ndi mafuna uzafandiwe Ana wasewa ndi mafuna uzalela ndiwe Life yose ndi mafuna uzakala ndiwe Dezili niwe kuti uzakazi kikendine Kuma pe, ine ndi mafuna uzafandiwe Ana wasewa ndi mafuna uzalela ndiwe Life yose ndi mafuna uzakala ndiwe